Sato pali presidente Museveni asabye abantu b'obugwanjuba bwa Uganda baddemu bamuwa omukisa omulala ayongere okukulembera eggwanga lino mu kisanja ekijja tekubanga ekibiina kye kya NRM kyakulembera kyaleeta emirembe n'obutebenkevu omu n'enkulaakulana mu ggwanga lino ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwe yakubye ku kisaawe kye Kabirizi mu disitulikiti y'e Rubanda akawungeezi akayise Museveni ategeeza nti Uganda ekyetaagira ddala ekibiina kya NRM kisobole okukuuma ebirungi ebituukiddwako mu myaka 40 egiyise egyamaze mu buyinza awamu ate n'okulaba ng'eggwanga lituuka ku nkulaakulana eyamawanga agali yadde yaddeko giyite middle income status. Museveni ategeezezza nti NRM yasobola okutebenkeza ebitundu eby'enjawulo ebyalimu obutabanguko mu ggwanga okuli Kisoro n'ebirala nga kati abaayo beeyagalira bulungi mu mirembe egyaleetebwa ekibiina kye kya NRM kale nga ensonga lwaki basaana badde mbamuwagire ayongere okutwala eggwanga lino mu maaso n'okubatuusaako ebirungi ebirala nfofolo. Ayongeddeko nti afubye okuzimba enguudo okutuusa amasannyalaze n'amazzi amayonjo mu bitundu bino ssaako okutumbula ebyenjigiriza awamu n'ebyempuliziganya eruddeyo nga binaagamba nti birina okukuumibwa obutiribiri bireme ate kusaanawo.